radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda numwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihari kuwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi byizwaho nange Venuste Nshimiyimana. Ikiganiro cy'uyu munsi turagiharira abashakisha babo baburaniye muri Zaire yabaye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mwaka w'igihumbi 1994. Abanyarwanda bagera kuri 1,300,000 bahungiye mu burasirazuba bw'icyo gihugu nk'uko byanditswe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR, igihe inkambi z'impunzi z'abanyarwanda zari muri Kongo zasenywaga mu mwaka w'igihumbi 1996. Abagera ku 700,000 bagaruwe mu Rwanda, abandi bararungutana bajya mu mashyamba.
Byasaga n'aho batumisa mu nkambi batandukanye umugabo agiye gushaka nk'ibiyubesho w'umuryango. Mu gutaha ku mugoroba nibwo yasanze abantu bose bari mu iyo nkambi bagiye. Kuva icyo gihe rero batandukanye gutyo, abantu bamwe na bamwe basigaye babonye ari kwambuka muri Uganda, ndetse ngo yarabaye umuganga afatanya n'abaforomokazi baho muri Kongo nyine batabaraga imbabare, kuko akiri n'ahangaha yari yarize ibintu bya biyoshimi yabyigaga Nyamasheke mu babikira.
Yego,
urumva noneho rero yageze iriya yafatanyaga n'abaganga baho kuvura inkomere nk'iyo minsi. Abamubonye rero batubwiye ko yari ari kumwe n'umwana we ngo bamubonye asa n'uwambuka agana muri Uganda. Andi makuru yo duheruka ni uko twumvishe ko yigeze gutanga itangazo ku ijwi rya Amerika kera n'icyo gihe cy'igihumbi 1998.
Yego,
gusa waryumvishe, yatubwiye yuko yaryumvishe birangira kuko yumvishe ari kurondora amazina y'abana bose bo mu rugo. Yatangije avuga ati uwaba akiriho yazamusubiza habura uwo mu rugo ujya kumusubiza. Kuko icyo gihe nibwo mama yari antwite kandi mama yari ambyaye amaze kumbyara idapfa, rero kuva aho yapfiriye hari umuntu ujya kubikurikirana.
Muri iki kiganiro cy'uyu munsi turakira abashakisha abana babo cyangwa se abavandimwe babo basigaye mu Kongo.
Yewe tujya gutaha abahungurwa nyine n'abasirikare b'u Rwanda.
Yewe
ntashye rero tujya kugera mu rugo ndaruhuka, nongera kumenya ko abana n'umugabo basigayeyo. Saba ibyangombwa nsubira muri Kongo njya kubarebayo. Ngeze hahandi nsanga hari umugabo n'abandi bana basigaye abari bumbona. Barambwira ngo undi mwana uwo ngo nsengiyumva ngo yajyanywe n'umusirikare bamugira akadogo ngo bajya kubibukaho.
By'umwihariko turakira umwana w'umumetirisi ushakisha se wamusize mu Rwanda.
Nahamya ko nari kuri imyaka 2-3 ubwo yadusigaga, akaba yaragiye kubera impamvu za mama yangaga kunanga n'umwana kandi nawe agenyeye. Umubyeyi wanjye rero mfite amakuru y'uko bari baje kubaka uruganda rw'isukari i Burundi, baba muri Paroleveke Internationale, bakaba barazaga bafite kontra y'imyaka 2-3. Ubwo baje mu Rwanda baje muri wa ruganda rw'isukari rwa Kabuye niho yamenyaniye na mama.
Shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona, wicike intege. Shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona.
Uwa mbere nakira ni Jacques Bushakwe, atuye mu karere ka Rusizi, umurenge wa Nyakarenzo, akagari ka Karangiro, umudugudu wa Kimbugu. Arashakisha umubyeyi we wari warahungiye mu nkambi yarahitwa Nyangezi muri sheferi ya Warungu mu ntara ya Kivu y'Epfo.
Hari umubyeyi wacu twabuze witwa Nyirategekimana Tereza, yahunze 1994 ajya Bukavu ajya mu kambi ya Nyangezi. Abanyarwanda bari bahungiyeyo ubwo haza kuba intambara y'1997 igihe batera inkambi nyine. Arahunga, ahungana na mushiki wanjye unkurikira. Baragenda nyine mwayo mashyamba baza gutandukana, baza kuburana muri make.
Baburanye bageze he?
sinibuka neza ahantu bari bageze ariko ni mwa yo mashamba ya Kongo sinibuka hariho.
Nawe mwari kumwe cyangwa we ntabwo wahunze?
Nge nari Bukavu. Ntabwo nigeze mba mu nkambi nabaga Bukavu nari umushoferi.
Icyo gihe muri 1994 mama wawe yari afite imyaka ingahe nimba uyibuka cyangwa se ugereranije?
Uko yari umukecuru, yari umukecuru rwose ukuze kabisa, 80 kabisa. Nasi aho ngaho rwose.
Ubwo rero uwo mubyeyi Nyirahategekimana Teresa waba yumva ijwi rya Amerika muri kano kanya akababona umubyeyi w'umukecuru ufite iyo myaka za 80 umubwira ko yahungiye Inyangezi akaba atazi amakuru y'abana be, uwo nguwo yazatubwira akavuga ati hari umukecuru uri hano wo mushakisha nawe ari hano. Reka tubifate gutyo. None ubushakwe uyu mubyeyi wawe kunuza mushiki wawe yaguhaye amakuru kera ukaba utari waragerageje kumenya amakuru ye, waje mu kiganiro agasoro kabura gakubira kumvise ikintu kiganiro, hari ubundi buryo bugeze ukoresha kugira ngo umushakishe? Mbwira, ni ubwa mbere umushakishije?
Unageze no kujya kuri gutanga amatangazo kuri BBC biaratanga ko hari abantu bahungukaga bakatubwira ngo barahari ngo ari muri Congo, ngo ezi nibuka hantu bambwiraga ngo hari umukecuru ngo babana ngo umurokore. Nuko tuza kugira umuntu araza aratubwira ati njyewe nasize yo famiye yanjye ndashaka kuzaza, ndashaka kuzasubirayo nge kuzana famiye yanjye. Ubwo natwe turamutuma tumuha n'amafaranga, tumuha n'amafoto kugira ngo mbega azabone yuko ari twebwe. Nuko uwo muntu rero yaragiye ntitwamenye amakuru ye, twamuhamagaraga akavuga ngo hari nk'imirwano, ngo harimo amasasu, tuza kugeraho turamubura kuri telefone. Basi birangira gutyo itwongera kumenya ayandi makuru.
Ako se yababwiye agace yaraherereyemo aho umuryango we wari uherereye?
Amazina menshi abantu bahunze bavuga nta ntabwo njya nkunda kuyafata mu mutwe rwose, sinyanyamenye.
Ntacyo bitwaye, ubwo ni ugushakisha dukoresheje aho ijwi rya Amerika rigera, uwaza kumva akumva ushakisha mama wawe yatubwira. None se nawe niba nyirizina akumva muri kano kanya, niki ushaka kumubwira? Hasigaye wa munota ntanga, ufata uwo munota umubwire ushaka kumubwira iki?
Namubwira yuko twe turi nyine duhari, twaje duhari turi mu Rwanda, kandi ko mu Rwanda rwose dufite hari abavandimwe bangi babamo, hari abashatse mu Bugarama, hari abashatse i Kamembe, nanjye ndi i Kigali, nuko hari abandi bari i Butare, Nyanza, nk'uwitwa Jani ari i Nyanza niho washatse, niho ari nga, ndumva ari ibyo. Nta
urakoze cyane Jacques Bushakuriro kwa waje mu kiganiro agasaro.
Murakoze namwe
Kaburaga, nkwifurije amahoro y'Imana.
Murakoze cyane
agasaro Kaburaga.
Mu mwaka w'igihumbi 1994 umwana w'umukobwa witwa Mburake Chantal yahunganye n'ababyeyi be muri uko guhunga bava mu Rwanda, se na nyina barabica. Bari batuye Irunda, nyirasenge aramushaka Pelagie Kanzayire, atuye mu karere ka Kamonyi, umurenge wa Runda, akagari ka Gihara, umudugudu wa Bimba. Arashaka uwo mwana abereye nyirasenge.
Kinzanyemo nuko hari umwana twabuze 94 numvise nyine mujya mushakira abantu, nagira ngo nanjye mushakira.
Uwo mwana wabuze ni umwana wawe yitwa nde?
Oya, ni wa data wacu.
None se uwo mwana yitwa nde?
Muhorakeye Chantal.
Umubyeyi we ntakiriho, byagenze gute?
Bose ndetse bose barabamaze, nta muntu n'umwe wasigaye mbese muri famiye yacu. Mbese ningewe, ariko harimo n'abandi, ariko ningewe wagize ikibazo cyo kuba namushaki.
None se Chantal Muhorakeye byagenze gute, mwaburanye mute?
Nyine intambara y'94 yarabaye, ibaye nyine ubwo twese tubatatana bagenda batwica umugenda na se baramwica na nyina baramwica mbese mbese tuza kurongotana ariko tuza guhunguka tuje rero abantu bari bameze nk'abasazi baza kuruwa ruje yaje kumurangisha umurangishije rero ugasozi k'iwacu twari dutuye nyine muri runda ariko umurenge wari sheri umudugudu wacu wari nkezi niho twari dutuye baje kumurangisha rero nyine baza kurangisha ku bantu bari twari duturanye nyine mbese basa n'ababyirengagiza ariko nyuma kuruwa ruje imaze kugenda baje kubimbwira aho buvunguki babimbwiye nyine ubwo nanjye nyine kuko umuntu yari ataratuza ubwo naje kubyihorera ari nko muri 1995 niho twari twahungutse natwe noneho rero birongera biratsinda 1996 barongera baza ku musozi w'iwacu kubera kuko tutari twarasubiyeyo
yego
noneho rero barongera irongera ngo iragaruka uwahoze ari responsable w'iwacu aza kubimbwira ariko nanone yagiye ubwo ndamubwira ntese kuki utabibwiye mbere kuba ruje ikiraho cyangwa ngo yinzanire byagenze gusa ngo yari yabyibagiwe ngo yari yaramwibagiwe
uwo mwana bari bamuzanye cyangwa se bababwiraga yuko bafite amakuru ye baza aho ari bashaka umuryango we
ntabwo mbizi ubanza bari imodoka yazaga gusa niba bari bamuzanye kuko ubwitegeye wabonaga ari nko mu bintu by'amakimbirane ntibaduha amakuru neza ubwo tubyihorerera aho ngaho ngo dukomeza kubaho gutyo rero nyine umuntu yiyingingagira n'abantu baramushizeho ariko noneho aho bimariye kugira ngo yankurikirana akagasara
yego
nibwo mvuze nta hari wapfa gushakisha atamurebera ko yaba akiri
none se muri 1994 Chantal Muhorakeye yarasinyaka ingahe niba wibuka
Chantal yari afite yari yigaga mu mwaka wa kabiri
w'amashuri abanza yari akiri muto rero urumva yari afite hafi imyaka 7 cyangwa 8 papa we yitwaga nde
yitwaga Cyabukunde Faranse
naho nyina
yitwaga Mukanyarwaya Odette
abo bose mukamwari muturanye aho ngaho irunda
twari duturanye
muri yose yiteri yanyu ya sheri
muri sebiteri ya sheri umudugudu wari nkezi
none se nta gakuru ke wigeze umenya kaho ashobora kuba yarahunze yerekeza yaragiye agera muri Congo ntiyahageze se amakuru ufite ya nyuma
nayo yaje rero kuko twagiye turindagira we mbese tuva mu rugo iwacu bagenda batwica ise niwe babanje kwica
yego
rero twaje kugenda twebwe gutyo bavuga ariko nabagiye babitubwira ariko twahavuye bariwe bamaze kwica ubwo rero tugenda turorongotana twaragiye turuhungira za Kabgayi ubwo nyina we niwe wakomeje kugenda nawe aciye nzira baje kugera ahantu za Musambira ku bantu bagiye batubwira ubwo nawe nyina niho yaguye n'abandi bari umunabe yarafite rero niba hari n'uwarokotse wundi niba ari iki ariko ubwo ngubwo utaje kugira agatima nuko baje kuruwa ruje yaje kumushakisha iwo nk'inshuro ebyiri intambara ishize
ni ukuvuga yuko uyu mwana Muhorakeye Chantal ariho niba kuruwa ruje yaraje inshuro ebyiri
yaje niko gatima kajya kankubita nkavuga nti wenda yaba ahari nuko yabuze gikurikirana
arahari nta kabuza arahari araho ngaho mu Rwanda kubera ko icyo gihe abana bagiye batoragurwa badafite ababyeyi bagiye bahabwa ibigo by'impfubyi haba ku Gisenyi haba i Butare haba Nyanza haba cyangwa guhantu hose hashoboka kwakira abana bagiye bahashyira abo bana badafite kibera ibyo nabyo birashoboka ariko abana benshi bari mu Rwanda ni wa 94 ntabwo benshi bavuye mu gihugu bajya hanze abenshi nabagumye mu Rwanda benshi na hari nabanyuze mu kigo cya SOS Kacyiru n'uwanyuze abana benshi cyane kandi nabo bari mu Rwanda badafite ababyeyi reka tubanze dushakire mu Rwanda Imana nidufasha nitutahamubona tuzamushakira handi ariko Chantal muhora cyenda hamya yuko ari mu Rwanda umwana waba warabwiwe ko ndahamya yuko yibuka ko yitwa Chantal muhora cyenda yarafite imyaka 8 bivuge yuko ntabwo ari umwana utawakwibagirwa ubwo rero azibuka ko yarafite umubyeyi we wambwiye yuko yitwaga Francisco Cyabukombe akagira na mama witwaga Odeta Mukanyarwaya wowe umushakisha ukaba uri nyirashenge ukaba witwa Pelagia Kanzayire ubwo rero azakumva aho yaba ari hose akumva umubyeyi we mu muryango umushakisha uvuga ko atuye irunda ya Gihara aho ku Kamonyi ndahamya yuko uyu mwana Chantal amakuru azayumva akayamenya kandi araho ngaho mu Rwanda gasaro kaburaga n'ikiganiro cyumvikana mu gihugu cyose mu Rwanda waba afite amakuru kuri uyu mwana muhora cye Chantal umwana ufite hafi imyaka 8 muri 94 wamubonye 95 afite 9 cyangwa 96 afite 10 wamuhawe n'ikigo cy'impfubyi icyo ari cyo cyose yatubwira hano mu gasaro kaburaga Pelagia Kanzayire niba uyu mwana ubereye nyirasenge akumva muri kano kanya mubwira ijambo rikuri ku mutima mbere uko tusoza ikiganiro
ijambo ryamubwira rwose aramutse anyumvise mana nakwishima cyane nabona ukuntu nabivuga nanagushima cyane Imana ikagufasha kuko hari na nyirasenge wari waragiye hanze nawe yari yaraje arahari nawe abandi boho nta n'umwe wasigaye nakwishima nako sinabona ukundi kuko Imana yonyine yabikoze imirimo n'ibitanga
yego komera ukomeze wihangane utegereje wize yenda gushimye cyane kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga ndasaba cyane kugira ngo Chantal muhora keye akunze atunze hano mu gasaro kaburaga hanyuma tuzashobora kumuhuza n'umuryango we waba yaramureza akamukuza akaba yumva kino kiganiro muri kano kanya nawe turamutegereje ngaho rero ugire amahoro y'Imana
murakoze rwose Imana ibahe umugisha
agasaro kaburaga
mu mwaka w'igihumbi 1999 umwana w'umukobwa yavukiye mu Rwanda yitwa Adeline Uwimanimpaye umubyeyi yamaze kumwibaruka ahita yitaba Imana ariko yari afite umugambi wo kuzashakisha undi mwana we wari warahungiye muri Congo Uwimanimpaye yiyemeje gusoza ikivi yasigiwe na mama we arashaka mukuru we Francine wa Maria atuye mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Muhima akagari kamahoro umudugudu wa mahoro
mfere ndashakisha umuvandimwe wanje witwa Maria Francine ndetse bakundaga kumwita kabebeye yavuze mu gihe cya Jenoside ubw'abandi bahunguka icyo gihe bari muri Congo yari abana n'umugabo we yari namubyara we uwo mugabo we yitwa Niyonzima Vincent de Paul rero bakaba bari baranabyaranye n'umwana w'umukobwa witwa Igihozo Honore Dominique aho bahuriye rero batubwira ko ari mu ishyamba rya Tingitingi muri Congo
yego
ubwo yari yarahunganye nawe wawe nuwa vensa dofora yari mubyara wacu bakabari barahunganye na mukuru wacu umwe witwa Uwineza Alphonsine Mukamusoni noneho ubwo mu kubura urumva kwa kundi ntambara yari ije aho ngaho ku nkambi bari bari umugabo we ntiyari ahari yari asigaranye mu nkambi n'umwana arangije rero mu guhunga ahungana n'umwana tunababura gutyo
kugira ngo mbyumve neza Adelina mukuru wawe yari yarashatswe na mubyara we na mubyara wanyu
yari yarashatswe na mubyara we
urakoze cyane nagira ngo byumvikane neza hanyuma igihe aho baburiye hanyuma muzi umbwiye ko bari mu nkambi ya Tingitingi ayo makuru yuko bageze mu nkambi ya Tingitingi wabwiwe nande wamenye ute
ndiko ino bwe byabaye ntariho njyewe navutse 1999 urumva jenoside yari yararangiye arashize imyaka ine
yego
ariko amakuru nkesha abavandimwe kuko abavandimwe bandi bo baracyariho amakuru nkesha abavandimwe ni uko bari bari mu nkambi iri aho ngaho aho Tingitingi ubwo niho batandukanije ahubwo yenda aho bari babanje kuba mbere yaho niho ntasobanukirwa ntazi neza amakuru yabo
noneho mbwira yuzi igihe batandukanye bari mu nkambi ya Tingitingi wambwiraga yuko Vincent de Paul yari we yari yasigaye mu nkambi mukuru wawe ntiyari ahari
no kuvuga ngo Vincent de Paul yari nkuko urumva byasaga naho batumbitse mu nkambi batandukanye umugabo agiye gushaka nk'ibiyubeshe w'umuryango mu gutaha ku mugoroba nibwo yasanze abantu bose bari mu iyo nkambi bagiye kuva icyo gihe rero batandukanye gutyo abantu bamwe na bamwe batubwiye bamubonye ari kwambuka muri Uganda ndetse ngo yarabaye umuganga afatanya n'abaforomokazi babo muri Congo nyine ngo batabaraga imbabare kuko akiri n'aha ngaha yari yarize ibintu bya biochimi yabyigaga nyamasheke mu babikira
yego
urumva noneho rero yageze iriya yafatanyaga n'abaganga baho kuvura inkomere niyo minsi abamubonye rero batubwiye ko yari kumwe n'umwana we ngo bamubonye asa n'uwambuka agana muri Uganda andi makuru yo duheruka ni uko twumvishe ko yigeze gutambutsa itangazo ku ijwi rya Amerika kera n'icyo gihe cy'1998
yego
gusa waryumvishe yatubwiye yuko yaryumvishe rirangira kuko yumvishe ari kurondora amazina y'abana bose bo mu rugo arangije aravuga ati uwaba akiriho yazamusubiza habura uwo mu rugo ujya kumusubiza kuko icyo gihe nibwo mama yari amwite kandi mama yarambyaye amaze kumbyara ahita apfa rero kuva aho yapfiriye habuze undi ujya kubikurikirana
komera
kugeza icyo gihe rero ubu nibwo nari nongeye kuvuga nti reka mpagurukire kumushaka ubundi ndebe ko twazamubona kuko nagiye numva ikiganiro nkumva ari ababona babona ibwo nanjye nagize iryo shaka ryo kubandikira
wagize neza ubutumwa bwawe narabubonye kandi amakuru urimo mpa ndumva yadufasha kugira ngo tuyahereho dushakishe no kuba umbwiye yuko atanze ikiganiro ku ijwi rya Amerika tuzagerageza gushaka mu bubiko bw'amakuru aba yaratambutse kera nibyo koko nubwo ikiganiro agasoro kaburaga gifite iyindi sura ariko uyu murimo wo gushakisha abantu no gufasha imiryango guhura twabitangiye kera haba ku maradiyo atandukanye na BBC yarabikoze ijwi rya Amerika rirabikora ubu rero ijwi rya Amerika niryo risigaye rikora uwo murimo ukomeye wo guhuza abantu tubashakira ababo tuzareba mu bubiko bw'amakuru nitugira Imana tugasanga uwa Maria Francine koko yaratanze itangazo rye byadufasha tukamenya aho yari ari kandi koko ndumva iryo zina hari aho naryumvise reka tubanze turebe ko kuko dufite gihamya nyayo hanyuma tuzakubwira umuntu kandi nawe aho yaba ari akiyumva muri kano kanya birumvikana yuko azagerageza kutugeraho mwibutse abavandimwe be yashakishaga icyo gihe mwese mubwira amakuru yo mu muryango uretse mama wawe witabye Imana abandi bavandimwe bose mubwira amazina rimwe kurindi kugira ngo uko yabivuze nawe mwibutse ayo mazina y'abavandimwe Adeline
yego imfura yo mu rugo
yego
yitwa Uwimana Ivona ndetse bakundaga kumwita Serge. Undi ukurikiyeho yitwa Mukamusoni Alphonsine ndetse bakundaga kumwita Uwineza, cyane ko uwo Francine ariwe bari barananimwise ko yitwa Uwineza. Noneho dufite na mukuru wacu wundi nawe nakora cyane ariwe yitwa Clarisse Uwizeyimana.
Yego.
Icyo gihe bakundaga kumwita Jeanne. Dufite n'umuvandimwe yitwa Mitera Felix. Ariko icyo gihe mbere banamwitaga na Mitera Francois. Dufite umuvandimwe wundi musaza wacu yitwa Harerimana Fideli, yari afite agahimbano ka bango.
Yego.
Dufite ndetse na Ntakirutimana Emmanuel ariwe wari na mutoya icyo gihe. Noneho papa wacu yitwa Maskini Modeste. Abandi bavandimwe babiri bo baguye muri Jenoside bo turabizi ko batakiriho, bo turabizi ko bapfuye.
Yego.
Umwe yitwaga Zikama, undi yitwa Mukashema. Ariko abo bombi bo ntibakiriho, bapfuye muri icyo gihe cya Jenoside.
Komera. None Adeline, kuba waje hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga, ari wowe mutoya iwanyu ufite amakuru menshi kandi meza ku muvandimwe wawe Francine wa Maria, umuryango wagutumye barakubwiye bati nuvugana n'ijwi rya Amerika uzatuhagararire nk'umuryango, iki ni igitekerezo wabagejejeho mwarakiganira, urabwira uti nzajya gushakisha mukuru wanjye, bose barabizi.
Mu by'ukuri icyaje ishaka cyane, mama akimara kumbyara yahise apfa, ariko mbere y'uko apfa yarabwiye ngo dore Francine mwari mwarabuze ndamubabyariye, kuko navutse dusa cyane. Noneho rero kuba twarasaga, nanjye rero nkaba mfite n'iryo shaka ry'uko mama akinwite yavugaga ati nzajya kumushaka nimara kubyara uyu mwana. Narababwiye nubwo nanjye mvutse nkaba menye ubwenge n'iki, reka noneho rero nanjye muri ibyo mama yagakwiriye gukora. Abavandimwe baranshyigikiye barabisengera, ndetse nyine nabo baba bafite ishaka n'ibyishimo by'uko twazabonana. Namukumbuye ukinwa n'utuntu twose twa kera, kuko yari umwana pe na papa yaramukundaga, n'abandi bose bo mu rugo n'abaturanyi barabamubwira ati murasa, ibintu byinshi nk'ibyo.
Nibyo wari uvuze ngo hari utuntu twe akiri umwana mwamukibitse mugifite mu rugo?
Hari amafoto yiwe menshi yo turayafite. Ubwo nyine banamwibuka ngo dukina bakinaga ibintu byinshi n'utuntu twa kera, rya tuyo twicara tukabisubiramo bigatuma turushijeho kumwibuka. Nicyo cyanteye ishaka cyane rero ryo kumva ngomba kumushaka.
Wagize neza, ndabigushimira, kandi nawe bizamushimisha cyane kumva yuko wahagurutse ukaza kumushaka. Ndahamya yuko Imana ikimukomeje. Nubavumubwiye amakuru menshi n'icyo ushaka kumubwira, kereka niba hari icyo wumva usigaranye ushaka kumubwira kikuri ku mutima, ubwira uti niba unyumva muri kano kanya, dore ijambo ry'umusozo nshaka kukubwira, nimba urifite urimubwire dusoze kino kiganiro tugirana.
Kuri yaba we yaba ndetse n'uwo mwana we sinshidikanya yuko, kuko imyaka ishize 29 ni myinshi, n'uwo mwana we ashobora kuba afite amakuru yacu, akaba nawe yifuza kubona abo muryango akomokaho, yaba ari umuryango wa nyina cyangwa se, bose ni ukuri twese turiho turabishimiye, twishimiye tuzababona, kandi tuzashima n'Imana cyane twongeye kubona nabo. Aho bari bose biyumve ko mu Rwanda ari amahoro, kandi biyumve yuko ababo babashakisha nabo nibumva itangazo bazaharanira kutwereka ko bahari twongera kugira ibyishimo nk'ibya kera.
Urakoze cyane Adeline Uwimana Impaye kwa waje hano mu kiganiro Agasoro Kaburaga, ushaka mukuru wawe Francine wa Maria kandi ukamukomeje, unashaka n'umwana we Niyonzima Igihozo Honore Dominique, umwana w'umukobwa, ababa baranyuze mu ishuri ry'i Nyamasheke biganye na Francine muri section ya biochimie, abo nabo bakaba baramubonye ari muri Kongo cyangwa se ari muri Uganda cyangwa se ari mu gihugu ikiniki cy'Uburayi cyangwa se na Amerika cyangwa n'ahandi muri Afurika. Ubu nguye aza hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga, murumuna we Adeline aramushaka. Uwimana impaye ndagushime cyane Adeline kuba waje muri kino kiganiro Agasaro Kaburaga, nkwifurije amahoro y'Imana.
Murakoze cyane, nanjye kandi Imana ijye ibahe imigisha myinshi cyane.
Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika, ikiganiro Agasaro Kaburaga, umwihariko wa muri Sanga. Nabibabwiye iki kiganiro twagihariye ababuriye muri Congo. Muhayimana Jean Marie atuye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Kinyinya, akagari ka Gashara, umudugudu wa Kami, arashaka mukuru we.
Kintu kinzanye muri iki kiganiro rero bwana munyamakuru, nakunze kugukurikira cyane, numva ukora imirimo myiza cyane.
Yego, urakoze.
Nifuza kuba nanjye nabandikira ndavuga nti reka nandikire uyu munyamakuru rwose kubwa kazi akora, Imana imuhe umugisha kubw'imbaraga akoresha. Nkaba nifuza nanjye kurangisha mukuru wanjye.
Mukuru wawe urangisha yitwa nde?
Mukuru wanjye ndangisha yitwa Nizeyimana Loise.
Nizeyimana Loise, mwatandukaniye he?
Bo twatandukaniye muri Congo.
Yego.
Ariko nyuma yaho aza kuza aza mu Rwanda, twe adusize muri Congo. Hanyuma ageze mu Rwanda yahamaze igihe gitoya, ariko ayo niyo makuru mama ampereza, mama wari uhari.
Yego.
Ahamara igihe gito arongera amugambira yuko ngo asubiye muri Congo ngo gushakisha imibereho, avuga ko ngo ashaka kujya gukorerayo, gucururizayo. Mu gihe gito bakajya ngo bamubwira ngo hari abamubona ngo za Bukavu, ngo hari abamubona ngo za Kamembe, ngo yambuka ajya Bukavu. Ariko ayo makuru nayo bamuhaga, nawe ntabwo yari afite amakuru mpamo. Hanyuma ubwo twebwe ubwo urumba twe twasigaye muri Congo, aho tuziye natwe twari turi kumwe na papa utubyara.
Yego.
Tugeze mu Rwanda dusanga niyo makuru mama tubwira yuko nawe ngo yamubuze, ariko ngo bakamubwira ko yasubiye inyuma muri Congo, ngo anavuga ariko ngo yaje kutureba aho yadusize.
Reka tugende buhoro twumvikane. Muri 94 mwari mutuye hehe?
Muri 94 twebwe duhunga tujya muri Congo.
Yego.
Twari dutuye ku Kibuye.
Ku Kibuye mwari mutuye Gisovu, mwari mutuye Kibuye mu Mabanza, mwari mu yihe komine, mwari mutuye Kibuye yihe?
Twari dutuye ku Kibuye cyahoze somo komine ya Gisovu.
Yego.
Tegiteye Muramba.
Serire
Fumba.
Hanyuma muhunga mwahungiye amajyepfo munyura icyangugu, mwanyuze ruguru se munyura ku Gisenyi, mwanyuze he?
Twanyuze muri Bukavu.
Yego.
Hanyuma tugeze Bukavu tujya mu nkambi ya Nyangezi.
Yego.
Twaje kuva mu nkambi ya Nyangezi tukomeje kuba rudaca, hanyuma abantu bakomeza bajya mu iryo mu mashyamba aho bita za Shabunda. Ubwo urumva niho twatandukaniye, we yaje gusubira inyuma turi mu mashyamba ya za Shabunda, tugeze mu nce za Kigurube.
Yego.
Ariko tuza gusubira inyuma gatoya, hari ibintu bari bacogwe bavuga ngo abantu batangire ngo bahunguke. Tuongera tubonanira aho bita Icurwe, mu nce za Shimanga, ugiye kugera Bukavu.
Yego.
Aho niho twatandukaniye, noneho bwite sasa tunatandukana ariho yahise aza mu Rwanda. Kugeza icyo gihe
yagarutse mu Rwanda mwebwe abasigazo za Shabunda.
Yagarutse mu Rwanda twebwe adusiga aho bita Shimanga, hariya mu nce za Shimanga hejuru ya Bukavu.
Ageze mu Rwanda mama wawe yakubwiye ko yahamubonye, ko yahageze akamwakira, akamugaburira, kabariwe ku bwende bwe wahisemo kugaruka muri Congo?
Yego, yarahageze ahamara n'igihe, yahamaze n'igihe kuko yaratangiye kuba n'umuntu rwose umenyereye, yaramuhaye n'ahantu ho kubaka, mbese yaratangiye kuba ari mu buzima busanzwe yaramenyereye, ariko aza kumubwira ko ngo agiye kuzasubirayo akajya ngo gushakisha aho yadusize. Agenda atoyeho.
Namwe ntabwo mwigeze mumuciryera, ntabwo mwigeze muhura.
Natwe ntitwigeze tumuciryera, nta nubwo twigeze tumenya amakuru ye. Amakuru ye twayamenye ari uko tugeze iwacu mu Rwanda.
Mwagarutse mu Rwanda ryari?
Mbo twagarutse papa umbyara nawe yaje mbere yanjye. We yahageze muri bibiri na karindwi.
Yego.
Hanyuma njyewe kuko nasigaye nari narasigaye mu ishuri niga. Aho nari ndi narigaga nge nahageze muri bibiri na cumi na rimwe. Nicyo gihe nahagereye.
Hanyuma mama wawe amaze kuguha amakuru ya mukuru wawe Aloyizi, hari undi muntu mwavuganye wakubwiye ati koko twaramurabutswe yaragarutse hano muri Kongo yaje abashaka ariko yarababuze, ntarengero mwigeze mumenya kuva icyo gihe?
Ntarengero twigeze tumenya kuva icyo gihe mama yabitubwira. Hari n'abaturanyi bagiye babitubwira, batubwira ati rwose yageze intangwayo haba igihe kinini arongera asubirayo. Kuva ubwo ntabwo twongeye kumenya amakuru ye.
Muri make nta kibazo yari afite mu Rwanda, yagiye muri Kongo agiye gushakisha ubuzima no kubashaka namwe kugira ngo abone kuyababona.
Nta kindi kibazo yari afite rwose, nta na gito, haba abaturanyi haba wenda no mu buyobozi nta na gito. We yari asubiye inyuma avuga ngo ngiye gushakisha imibereho cyangwa nshakishe abo nasize inyuma aho baba baherereye.
Uko biri kose yaba ari muri Kongo ashobora no kuba ari no mu kindi gihugu ashakisha imibereho ntagiboneka muri Kongo, gusa uyishakisha ashakishiriza hose ni ugushabika wa mugani. Ubwo rero ashobora kuba ari mu kindi gihugu icyo ari cyo cyose cya Afurika, muri ako karere cyangwa se mu tundi turere tugize uwo mugabane, ashakisha imibereho. Niba umukuru wawe Aloyizi Nzeyimana akumva, mubwira amakuru y'umuryango, mubwira amakuru yaho iwanyu, uhere ku makuru cyane cyane y'igisovu yo kukibuye, nimba hari ayo ufite mubwira amakuru yahakomoka, hanyuma umubwire n'icyumva ushaka kumubwira kugira ngo akunze kandi umushishikarize gukora icyo wifuza ko yakora.
Yego, murakoze. Ikintu nashaka kumubwira, nashaka kumenyesha ko twaba twarageze mu Rwanda mahoro.
Yego.
Tukaba twarageze iwacu ku Kibuye mu Gisovu, tugasanga mama araho nta kibazo yagize, araho arakomeye. Natwe tukaba twarageze mu Rwanda, tukaba twumva tumushaka, tumukumbuye cyane, tukaba twifuza kumenya amakuru y'ahantu yaba aherereye, tumubonye byadushimisha.
Ndahamya yuko akumva. Ndasaba cyane kugira ngo iyo mpuruza izamugereho, ariko ushoboye kumwibutsa amazina y'ababyeyi bawe, mama wawe na papa wawe, kugira ngo n'uwamwumva azavuga ati twumvise bavuga umwana wa kanaka. Burya ni ibintu bifasha cyane kugira ngo umuntu aboneke bwangu. Watwibutsa amazina y'ababyeyi banyu?
Nabibutsa nta kibazo, ariko wenda sinzi niba nahera no ku yabandi bavukana bose.
Nayo wayavuga rwose, ufite umunota wo kugira ngo byose ubikusanyize hamwe, bivuge n'icyo tubereyeho, no kugira ngo abiyo makuru amufashe kandi afashe n'abandi kumugeraho bwangu.
Yego, murakoze cyane. Amazina nihereho, ni njye muvugana umushakisha, nitwa Muhayimana Jean Marie.
Yego.
Hanyuma papa nawe umbyara cyangwa nawe utubyara yitwa Ndagijimana Asina Paul. Hanyuma mama utubyara nawe akitwa Mukamugema Kandida. Akaba afite na bashiki be nabo, umwe yitwa Mukandatimana Speciose.
Yego.
Undi bakaba bamwita Niringimana Debora. Abo bantu aramutse abumvise yahita amenya ko ari umuryango we umushakisha.
Urakoze cyane Jean Marie Muhayimana, ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga, ushakisha mukuru wawe Aloyizi inze y'Imana ngaho rero ukomere utegereze wizeye amahoro y'Imana
murakoze cyane Imana ibahumugisha kandi ku kazi mukora
agasaro kaburaga
ndakira undi mubyeyi waburiye abana babiri muri Kongo muri territoire ya Masisi yahitwa Imuyange akana karere ubukaberamo imirwano hagati y'abarwanyi w'umutwe wa M23 n'ingabo za Kongo ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro anyeshe mu kakabimba batuye mu karere ka Gasabo murenge wa Jadi akagari ka Buhiza mudugudu wa Nyarubuye
ndamwe muri iki kiganiro gatoruka buraza no kugira ngo mufashe kunshakishiriza abana babiri naburiye muri Kongo
abo bana babiri bawe babuze bitwa bande
umukuru ni Mukeshimana Sara uwa kabiri ni Sengiyumva Stefan
mwaburaniye muri Kongo hehe
muri Masisi niwe twaburaniye
mu wuhe mwaka
umwe twaburanye muri 99 undi twongeye kuburana nyuma nko muri 2002
bari bafite imyaka ingahe ndavuga Stefano yari afite imyaka ingahe Sara yari afite imyaka ingahe
Stefano icyo gihe yari afite nk'imyaka 18 yavutse muri 86
naho Sara
Sara nawe yavutse muri 82
hanyuma se kugira ngo mutandukane byabaye by'amatage y'intambara mbwira nk'umubyeyi byagenze gute kugira ngo umwe nyuma y'undi abana bose bagushireho mutandukane byagenze gute umubyeyi yanyeshi mu kakarimba tubwira
Sara tujya gutandukana twabaga ahantu muri Kongo aho ngaho Masisi hanyuma aza gushaka ashaka umugabo bitewe n'uko bafataga abana b'abakongo bakongomani baramushaka ku ngufu bamufashe ubwo rero icyo gihe ntabwo twari tukibana naramuretsagumayo kuko yaramutunze bigeze nyuma rero haba intambara ibaye kuko tutari twegeranye yahunzaga n'ukwe natwe tugenda ukwatu nitwongera kubonana undi wa kabiri rero twarabanaga ahantu twabaga muri Masisi hitwaga Imuyange
yego
hanyuma rero nibwo njyewe nje gutaha nyurwa nyine n'abasirikare b'u Rwanda
yego
ntashye rero nza kugera mu rugo ndaruhuka nongera kumenya ko abana n'umugabo basigayeyo nsaba ibyangombwa nsubira muri Kongo njya kubarebayo ngeze hahandi nsanga hari umugabo n'abandi bana basigaye aba ari bombona barambwira ngo undi mwana uwo ngo Sengiyumva ngo yajyanywe n'umusirikare ngo amugira akadogo ngo bajya kubibukavu ubwo rero twahereye ko ndavuga ngo ubwo sinzi ahari nyine muze dutahe mu Rwanda n'amahoro umutware wagenda muzana turataha n'abandi bana bari barasigaranye Sengiyumva bura ryo kugeza ubu ntabwo nzi iyo yahereye
wagize ubutwari bukomeye bwo gusubira muri Kongo ukajya gushaka umuryango wawe kandi ukawutahana nawe ndashaka kuvuga umugabo wawe nabo bana bakeya usibye Sara wajyanye n'umugabo we w'umunyekongo utazi aho ari ayo makuru yuko umuhungu wawe yabaye kadogo wayabwiwe na se
ni papa wewe wambwiye yuko ari uwo musirikare wamujyanye ngo amubere kadogo
uwo musirikare wamujyanye izina rye waburizi waba wararibwiwe
uwo musirikare wamujyanye yitwa Tofira rero uwo nguwo ni umuhungu w'umugabo witwaga Budde nawe wari impunzi
yego
yamujyanye rero ngo zabukavu
kugira ngo ayimubere kadogo irindi zina rya Tofiri ntabwo urizi
irindi ntabwo ndi
icyo gihe amujyana Bukavu ugereranije hari nko mu buhe mwaka uhere ku byo umugabo wawe yakubwiye
umwaka yamujyaniye ntabwo nawumubajije ariko nyuma mubajije nitonze buriya yanyibutse
yakwibutse uko biri kose birumvikana yuko uyu muhungu wawe yajyanywe n'uwo musirikare, bashobora kuba baramujyanye mu gisirikare koko. Niba nsengumva Stefano ubu yarakuze yabaye umugabo, niba kiriho, niba kiri muri ako gace k'amajyepfo ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitwaga Zaire kera, cyangwa se mu majyaruguru aho yaba ari hose ari kumwe n'umusirikare yarabere Kadogo, ariko ntabwo kiri Kadogo. Uwo Teofide n'abandi bamumenya bakamenya uwo musirikare n'umwana wamugendaga hafi amurinze cyangwa se amutuma, witwaga Nsengiyumva Stefano. Icyo gihe nawe yakwiyumva akamenya yuko umubyeyi we anyeshe mu kakarimba amushaka. Amakuru ushaka guha umwana wawe yandi iyo mu rugo nayahe? Bakuru be, bashiki be, barumuna be, abari aho ngaho mu Rwanda buwatahanye bose bameze gute? Muha amakuru makeya y'umuryango kugira ngo ayumve, bimutera akanyamuneza ko gushaka kuhura namwe bidatinze.
Ubwo ngubwo hari hariyo mushiki we umukurikira witwaga Nyiramana Rasheli, ubu yaratashye. Icyo gihe yaratashye n'umugabo we wari waramushatse. Ubu ngubu baba ku giti cy'inyoni, afite abana batanu.
Yego.
Undi rero umuhungu wari uri inyuma yabo bamwitaga yitwa Hakizimana Yosua, ariko we yari azi ko yitwa Mugabo Arigira Yosua.
Yego.
Nawe yaratashye, ubu afite abana babiri, nawe atuye hano i Kigali muri Jari. Mbese hari n'undi azi nawe witwa Nyirabagenzi bamwitaga Cari. Nawe yaratashye, turi kumwe mu Rwanda, afite umwana umwe. Undi mutoya yarazibikaga Jambiga Bishatse, yiga muri segonderi. Ubungubu mu wa gatandatu azarangiza uyu mwaka, nawe ni umusore ari mu Rwanda. Abo bose baratase turi kumwe, ari kubura Stefana hamwe na Saruwo nguwo.
Urakoze cyane kuba waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Ubashaka yaba Sara yaba Stefano aho bari muri Kongo cyangwa se ahandi, ariko turahera cyane cyane muri Kongo. Izo za mashishi niyo zabaye muri ayo majyepfo y'intara ya Kivu, cyangwa se muri Kivu y'Amajyaruguru, aho baba bari hose bazumva kiganiro Agasaro Kaburaga. Bamenye yuko umubyeyi wabo wowe anyeshe mu kakarimba ubashakisha. Ndagushimiye cyane, kandi amakuru ampaye ni meza, azadufasha kugira ngo tugufashe. Nkwifurije amahoro y'Imana.
Murakoze. Uwo nguwo rero Mukeshimana Sara.
Yego.
Subirayo kumuzana. Ubwo bambwiye yuko umugabo we yari yashatse ngo yapfuye, hanyuma sebukwe ahita amushingira undi mugabo ngo babaga ingungu, boro sinabashije kugerayo.
Yego.
Nanone rero Stefano uwo nguwo bambwiye yuko ngo ashobora kuba yaragiye yarambuka atakiri muri Sida aho ngaho ngo Kongo Brazzaville.
Yego.
Bari ashobora kuba yaragiye. Ubwo rero rwose mwashakishiriza yaba atakiri no muri Sida aho ngaho zabuka, bakaba yaragiye Kongo Brazzaville cyangwa ahandi mpunzi ziri, mwazashakishiriza rwose muzaba mukoze.
Arakumva aho abari hose, yaba ari muri yo Congo Brazzaville, yaba ari mu ahari impunzi hose z'Abanyarwanda ziri muri Afurika mu bihugu bitandukanye, bumva ibiganiro by'Ijwi ry'Amerika. Bari muri Zambia, muri Malawi, muri Mozambique, muri Congo Brazzaville, muri Centrafrika, muri Uganda no muri Tanzania, abo bose bumva ndetse no muri Kenya bumva Ijwi ry'Amerika umunsi ku munsi. Ubu rero umuhungu wawe Stefano yakumvise mukakarimba ngaho. Ndakuretse kandi ndagushimiye cyane, nkwifurije amahoro y'Imana.
Yego, murakoze.
Agasaro Kaburaga.
ijwi rya Amerika ifitanye ubufatanye n'ishyirahamwe Métis du Monde tugashyira ingufu hamwe kugira ngo abana bavutse ku Banyarwanda kazi no ku bazungu babasize mu Rwanda tubafashe kumenya inkomoko yabo. Uyu munsi ndakira Kazungu Bellamy, papa witwa Vlad akomoka mu gihugu cya Yugoslavia. Kazungu atuye mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Gatenga, kagari ka Nyarura, mu mudugudu wa Rusambu.
Iki kiganiro nkijemo kugira ngo umuze n'umubyeyi nabuze kera ndi umwana. Ndahamya ko nari mfite nk'imyaka ibiri cyangwa itatu ubwo yadusigaga, akaba yaragiye kubera impamvu za mama yangaga kunanga ndi umwana, kandi nawe nkeneye umubyeyi wanjye. Rero mfite amakuru yuko bari baje kubaka uruganda rw'isukari Burundi. Bara muri Baroleveke International bakaba barazaga bafite kontra y'imyaka ibiri cyangwa umwe. Ubwo baje mu Rwanda, baje muri wa ruganda rw'isukari rwa Kabuye, niho yamenyaniye na mama.
Ubwo hari muhe mwaka?
Hari ubwo ari muri 1991 kuko navutse 1992.
Yego.
Ubwo rero umubyeyi mperuka amakuru y'icyo gihe, ntabwo twongeye kuvugana, n'amakontakti icyo gihe yaragoye. Na mama nkagerageza kumubaza amazina yombi, ugasanga biramujena akambwira rimwe, akaryamwe ndaryibuka bamwitaga Frato, akaba yari Umurusiya yakomokaga mu Yugoslavia. Andi makuru nayo akaza ambwira ko Yugoslavia nayo bayikasemo ibihugu bitanu. Ubwo sinzi, kubera Imana wenda tuzahora, sinzi.
Irindi zina rye ni irihe? Ubwo nimba ari Vlado mu Kirusiya ryagombye kuba ari Vlad. Vlad ni izina rizwi cyane mu Burusiya, ariko no muri ibyo bihugu bya Yugoslavia ubwo ni Vlad. Reka dufate Vlad. Yego,
kuko abo mu rugo bo bafashe icyo bya Vlado, ubwo ni Vlad.
Naho se Bellamy wari vanye?
Belama ahubwo ashobora kuba narize kuko yagiye mbyitwa Ikazungu naryiswe ngiye gutangira gardien n'ababuze izina rya kabiri. Imuyombo warinyeze. Naho Belama ryo ashobora kuba arize kuko yagiye narizwe izina.
None se yavuye mu Rwanda ryari?
Mu Rwanda ashobora kuba yaragiye 1995 kuko bambwira ko yagiye afite imyaka nk'itatu, kandi navutse 1992.
None se niba yarakoraga ku ruganda rw'isukari rwa Kabuye, no kuba ko abamukoreshaga bafite umwirondoro we, bazi aho yavuye, bazi aho yaturutse, bazi uwo ari we. Umaze gukura, umaze kumenya ubwenge, wigeze utekereza kusubira Kabuye ukajya kubaza uti nyaboneka nimumfashe menye umuntu wari data wawe ukoraga ahangaha aho yagiye?
Ubu tuvugana, hari umuntu wampaye nimero z'umugabo hari wahakoze kuva muri 1980 niwe nshaka kuzajya kureba, ariko ubwo mperukayo nabajije abantu nka babiri numva nta makuru bamufiteho. Ndabura tubwo ni bashyashya n'amabwira nabonaga akinze nta bayobozi bakuru bahari. Ubu nibwo ndi gutegura kuba nasubirayo.
None se uretse iri zina rya Vlad, irindi zina rye ni irihe? Mama wawe yakubwiye irindi zina rye rya kabiri?
Yambwiye izina rimwe. Irindi rwose sinzi impamvu atarivugaga, se ntago baryibuka. Sinzi
ni ukuvuga ko papa wawe ntabwo yarivugaga cyane,
ntabwo yarivugaga ibyo yababwiraga, niryo ari naryo twafashe na bamuyomba niryo bakubwira bazi.
Iyo gahunda ufite yo kujya ku ruganda rw'isukari rwa Kabuye uzayikomeze, uretse ko nanjye nayikora vuba, niho hantu ugomba kubanza kuvana amakuru nyayo
yuzuye. Ariko ikintu wankorera bwa mbere, wabaza iyo nimba ari twabyita organization, nimba ari company Baroleveke International, kuko niyo yabarizwagamo.
Ndaza kubishakisha, nicyo kigo cyamukoreshaga?
Nibo yakoreraga, nibo bamukoreshaga.
Abo bamukoreshaga bazadufasha nabo kumenya uwari we n'aho ari. Ariko se wowe amakuru wahawe yagiye ari umubyeyi wagukundaga nuko atashoboye kukujyana itatumye mutandukana wambwiraga yuko mama wawe yanze kugutanga yagira ngo akujyana musize ibyo wabwiwe byagenze gute
yagiranjya namusize kandi mama we yarankeneye nawe birumvikana nari umwana ubwo rero mukonye umwana wa mugabo yahise agenda kwancana nyari yarambyise kandi ikindi twabaga icyangugu sinzi aho bahuriye icyo gihe twaranimutse tuza gutura i Kanombe ubwo rero urumva hagati yo kwimuka kuza i Kanombe mvuye icyangugu niyo makuru ashobora kuba yaramucanze tukamubura sinzi
kuba nta mubyeyi ufite mama wawe yitabye Imana papa wawe ntuza aho ari ubahute nk'umwana utafite umubyeyi utafite ababyeyi bombi birumvikana ufite umuryango wakubaye hafi abo bamwiyombo bawe bakuba hafi ariko se nkawe Kazungu iyo witekereje iyo wicaye ubona uwo mupapa umushaka mwiki uramushakira iki
uwo mupapa nkurikije uburyo umushaka ntabwo ari uburyo bw'imibereho ni uburyo bwa famiye n'akomoka
yego
ubuzima narwanye nabwo busubwaga ku myaka mirongo itatu nagiye nihigira umukarani nta kintu nakoze mbega ushobora gusangira turaba urumva rero umugabo tumubonye ni uburyo bwa famerani kintu kuko ku myaka mirongo itatu ntabwo yambwira ngo agiye kongera gusomera
ya warakuze uri umugabo uzi kwiyitaho uzi kwirwanaho icyo ushaka ni ukumenya inkomoko yawe ukamenya umubyeyi wawe
umuntu akamenya inkomoko nta kindi tukamenya atarahari cyangwa bene wabo barahari
Kazungu nkwijeje yuko nzagufasha uko nshoboye kugira ngo uyu mupapa wawe tumubone niba koko yaravuye mu Rwanda atakwanze ikibazo nkunda guhura nacyo n'abagiye bahunze badashaka kubona abana babo niyo mbavugishije bambwira ko badashaka kubabona ariko niba umbwira yuko papa wawe yavuye mu Rwanda gukunze ndetse ashaka kukujyana
nta kibazo twari dufitanye n'ako kantu kajemo gusa ko gushaka kunywara kandi naroma
niba kiriho tuzamubona kandi tuzabahuza nkunda kubibaza mu Kinyarwanda birumvikana ariko nindamuka mubonye nzamwumvisha ubutumwa bwawe nindamuka mubonye nzamubwira iki mbwira akantu nzamwumvisha akavuga nkamusobanurira nkamusemurira nkamubwira ko uwo mwana ari uwe kandi ko ibyo ngibyo arya mubwira mubwire ijambo ushaka kumubwira rikuri ku mutima
nkamubwira cya mbere narakuze nize amashuri yisumbuye ubundi umuntu w'umugabo watekereza ahazaza nibyo
Kazungu Benami urakoze cyane kuba waje mu kiganiro agasaro Kaburaga nkwifurije amahoro y'Imana
urakoze namwe Imana ibane namwe
agasaro Kaburaga karabonetse
ikiganiro cy'uyu munsi ni hano kirangiye bashimiye kuba mwadukurikiye abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse munatanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha 001 2 0 2 3 4 6 nongere nyisubiremo 001 2 0 2 3 4 6 naho ubutaha mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana.